Karangu, karangu.
ɗo garkan ɗon haɓum suka matore studio kala goddanta on guiccire mona ko an habaruji aissa maddamindi abdoul fof mo abdoul
jamni wallate aissa habaruji ɗi gaddanɗe alal o enda hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannani en puɗa e ton endan belle yar to ardiɓe hawji cakantararde enden taƴi ceede dewgal nder yewtere pindiwol meɗen gaddan tariki raabi may kano hano wakkati fof en kantira e fijoji men ko coñol ɓalli bandirawo gueccire wittina de enda ton nder leydi tagazar nder département belle yara ardiɓe hawji cakantarar de endan ɓe gaɗi hawrine mabɓe gan taƴude ceede dewgal
non jati waɗi aissa de en daari duni fa hannden ceede dewgal taƴade ɗe duni fa hannden waɗama yeeso parfait belle yara o enda amma ummatore cakantarar de enda neɗɗo fuu e ko hii dow majjum nani ko woɓɓe mabɓe bi ko mamata dande koye waddi firta eɗen ngal fulfulde
wallayi geno rokiza
wallay ceede dewgal ko ɓuyta min mbita ɗum welaymin gam ko wi'a surbajo mo dewlaka bade worde na mo wowi dewlede kaddi ceede mum ni welaymin inniraɓe amin kamɓe gaddani golle neɗɗo no yiɗi leeso ceeɗɗen dow keƴata gonga Allah laamiɗo on dara fi o
to wallay e jiiɗi amin ko laamiɗo on waɗi ɗum min jeehi fuu gacce makko joni oodu ko ceede dewgal ɗen ɓuyta fay kulono nde yaari ceede mum toriwe no wawi yarude seɗɗa kal mum nde yidde no woodi o howne heɓude de
kiiko
waɗanaymin ngam ba joni suka e worɓe puɗɗi no jawomin kasen 1960 watta ba are suudu gasuɗi gonga Allah laamiɗo ƴeewa fi
ko non barmerse
bannira fedde sukaɓe ummatore iri porte leydi Niger bi'etene Mouriam Matassa ɓe gaɗi sigila yilar firtude ko'e saaroɓe maɓɓe ton nder lokkol nomad Abaka kilométre ji 3 hedde huɓere Tirozeri
non jati waɗi aissa hawrine pirtol ko'e de duni fa hannden ko waɗa nder janguirde enden ni himɓe hewɓe gari to hawrine de enden ardiɓe hawju duni fa hande jande lokkol ka en du gari potti to hawrine de enden sembe haala hawrine de enden kandu woni fa hande accude cukaɓe rewɓe jooɗo janga timminde jandeji mu en kettino ko Moussa Sambo ardiɗo janguirde Abaka Toumasde enden ni wi'i ko firtaɗe ngal fulfulde
miɗo welti sanne ko iroporte suɓi l'école amin o nani belɗum bandiraɓe an sanne ko gaddi ballagaji mum en harto tindinoje saaroɓe sukaɓe ɓe acca sukaɓe mabɓe jooɗo l'école jangude nodda ngal an yaade to saaroɓe gatta hoolare tindina sukaɓe mabɓe baa ko wala fuu tamintino battani suka mun amma Allah e bawɗum fuu no ɗon yehira no woɗiri
bannira jonkuma e jewton enden nder région difa dalila rafi golle ko sukaɓe ummatore tawda waɗi région o enden no tawra rafi keccoran hakkillo fukkingo degon du ɗuɗal sukaɓe ummatore ɓe enden fuu eɓe nata nder pelle ɓiɓɓe bomɓe misali Boko Haram min kettino ko bannimen liddomi Abdoulahi Mayna ko waddi ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
ɗo gingimi neɗɗo no yiya sukaɓe ummatore hewɓe natoɓe guykaji ni kaɓe e natugol e ley fa nden pelle oñiɗen rafi golla wonno yettinaɓe ɗon enda ɗum wonno ko haala wakkati hawritere mawde waɗande alal ngal enda toɓe ƴami jaati gomnati kañum e pelle balliroje wallire sukaɓe ɓe mburto e ley koɓe tawa ɗum enda
min balli tittano e wadde lumaku potoru mane nde gollal gomna waɗe ummatore watte nder mum nodda ngal ɗan yaade to sukaɓe ummatore bandiraɓe am ɓe tinno e muñal iɗum wawi nildudemi agadem kadenda nder région amin no wona no golle amma sayto woɓɓe koƴa nokkugon waddede
saaroɓe hewɓe jiyaɓe gingimi ɓen eɓe kokka jamirojiyade sukaɓe mabɓe enda en kettino
no hani nangon ɓallimo ɓiɗɗan bonɗa koko jiito ngu fuu guyka yaru yaruji kamɓe nato nder pelle Boko Haram ɗum fuu rafi golle no miilade wujja ma yara e nadde Boko Haram wona hunde ko woɗi no
no woodi sukaɓe ɗuɓɓe ɓe gala golle sey jonde ɓolum noddoje ɗe goodumi ni woni ummatore ɓe tefa golle fi o no wadda hakkillo ummimu minen giɗi saaroɓe gatta hilnaare e sukaɓe mum
ngam batte Allah e yaadi yeeso tabitinde heɓe gouvernement waajibi noon ɗowta sukaɓe ummatore laatiɓe dariɓen tewta fa waɗa golleji ñammintiniɗi
bandiraajo kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan taariki Rabia Isufu May Kano gollo studio Kalangu kasen kokko habaruuji non min kettino taariki makko e ruko yetto Abdurrahman ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
Rabi ille cukaako muɗum no yiɗi min memu kullantareje ko ɓuri weldebo ɗo woni haalugol e télévision ji en ni filla nati e ko nandi e muɗum na ko o tawa ɗum ɗon fuu laataade kokko kibaruuji kañum tan waawi yettinandemo gikke makko cukaako ɗe endam ɗon saabi caggal ko heɓi baccalauréat makko kanko Rabi o o windo e hoore makko ele l'école mbiyeteeɗo iftik
j'ai commencé à travailler dans les médias
ko kantumi jande mi fuɗɗana miɗo golla nder suudu habarugu ngam ekkitaaki golle gaɗa kantol jande mi fuɗɗirana radio mo tambara ngam mi lebbito nden ko garmi télé mo duniya
te débouché par TV Dunia
wakkati moɗo powtiri fuu anana mo hokka jimi faadane makko nde ene darti e jimi kanko Rabi on enda nden wonno ko fa hande studio kala ngudu hoƴimo golle duuɓinaaɗi ɗi e sappo e jeena
le début de mon aventure studio
kol golle am studio Kalangu huno non ko dowmi say keɓumi ngam no woodi higo an jimowo gon kan hokka sigila golle gaɗol jimi gatteteɗi nde habaruji no kokke min he makko kawti gollidi ko jimi kokkol habaru sukkaɓe ummatore ɗon golle am beegini horeɓe Kalangu say ɓe andina wiide jimowo oɗo hokko habaru min giidi say mi hooƴa golle ɗo
j'ai commencé ici
Mustapha Mamman Sani kan woni mawɗo kokkol kibaruji ɗaɓo mo studio Kalangu o wi Rabi o no ceyiɗo wakkati fuu woɗi no yiɗdu ko nan ande ko jogui ɗum e dan feccita ɗum e bandira muɗum gollidiɓɓe e nder ñalawma fo
palle de
biyeteɗo Rabia May Kano o neɗɗo noon jiɗuɗo gollal fuu ngal watta ka dendan imo tawda e hunde ko tiiɗi hannden kan woni jikku lobbu dey imo haala hunde fuu ko yii e jiiɗa
makko
baako tawadu konna ni kulle ɗe enna no wori caɗaade saatuji goɗɗom haɗa e kanko Rabi o ni omo tokkirdi noon dow laataade ceyiɗo on endan ayodu omo ɗeydita feccidede kulle makko belɗe mo ɗen endan omo feccita ɗum e bandira makko ɓe fa warre jom
aysa har ko darta fijo coñinol ɓalli hannde ni sa kettinoɗen ko Soumana Amadou Dianganta en
arfina ko darto ɓuuri ndugol wawdeta e kon dow ko fuɗɗa noga e jeena lewru mai no woni e hoore mum ton endan Azerbaidjan leydi Niger yarena jeegon ɓuuri ndugol ngol dukona sappo e jeegon woodi ko waɗete rewɓe kañum e worɓe fuu wakkati mo kalta ɓiɓɓe leydi Niger yaɓɓe endan fuu naati gaɗi hono bawɗe muɗum naati gaɗi hono tewtewru ndiɗo hande nde endan woni timmode hono dekotoɗo e ɓurɗo wawde taykondo duniyaru mo leydi Niger biteɗo Abdourazak Alfaga natan e tewtewru ndi endan ɓurɗo kiloji capanɗe jetti e jeɗɗi kandu kondani no aadi fa wurtina inde leydi Niger e dow fi o enda
bandiraɗo men kantani o habaruji amen ko sukaɓe matore metti kettinaki on kettinimen sege ciira godi on kiyari